ufuna ukuyizama la mara ayispani angazi why ingaspani kodwa is a call sure kodwa na uyayizwa kodwa uthi le ayasefuso sulkis gayiwana ayi
enda ayi umsuyasho tiphelele manje ayi ningomsa athi ngiyafaka i-organ manje manje angazi ama-church organ yana rock again yana athi angena manje uzwa
Is a call. Hinder.